Gutegeka kwa kabiri igice cya 13. Icyo mbategeka cyose mujye mukitondera mucyumvire, ntimukacyongereho, ntimukakigabanyeho. Ibimenyetso by'abahanuzi b'ibinyoma. Muri mwe nihabone ku muhanuzi cyangwa umurosi akakubwira ikimenyetso cyangwa igitangaza, icyo kimenyetso cyangwa icyo gitangaza kigasohora, icyo yakubwiye agira ati duhindukirire izindi mana izo utigeze kumenya tuzikorere, ntuzemera amagambo y'uwo muhanuzi cyangwa y'uwo murosi, kuko Uwiteka Imana yanyu izaba ibagerageza ngo imenye yuko mukundisha Uwiteka Imana yanyu imitima yanyu yose n'ubugingo bwanyu bwose. Ahubwo mujye muyoborwa n'Uwiteka Imana yanyu, muyubahe, mwitondere amategeko yayo, muyumvire, muyikorere, muyifatanyeho akaramata. Kandi uwo muhanuzi cyangwa uwo murosi bazamwicire, kuko azaba avuze ibyo kubagomeshereza Uwiteka Imana yanyu yabakuye mu gihugu cya Egiputa ikabacungura mu nzu y'uburetwa, n'ibyo kubatesha inzira Uwiteka Imana yanyu yabategetse gucamo, aba ariko mukura ikibi hagati muri mwe. Mwene nyoko cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe cyangwa umugore useguye cyangwa inshuti yawe y'amagara yakoshya rwihishwa ati tugende dukorere izindi mana utigeze kumenya na basekuruza banyu batigeze kumenya, zo mu mana z'amahanga bagose ari hafi yanyu cyangwa bari kure, ahereye ku mpera y'isi akageza ku yindi mpera yayo, ntuzamwemerere, ntuzamwumvire, ntuzamubabarire, ntuzamukize, ntuzamuhishire, ahubwo ntuzabure kumwica. Ukuboko kwawe aba ariko kubanza kumwica, maze habone gukurikiraho n'abandi bantu bose. Uzamwicishiriza amabuye, kuko yagerageje kugushukashuka ngo agukure ku Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'uburetwa. Abisirayeli bose bazabyumva batinye, be kongera gukorera ikibi kingana gityo hagati muri mwe. Wakumva inkuru y'umwe mu midugudu yawe Uwiteka Imana yawe iguha guturamo bavuga bati hari ibigoryi byaturutse hagati muri mwe bishukashuka abo mu mudugudu wabo biti tugende dukorere izindi mana mutigeze kumenya, uzabibaririze, ubishakishe, ubigenzure. Nusanga ari iby'ukuri bidashidikanywa yuko ikizira kingana gityo gikorerwa hagati muri mwe, ntuzabure kwicisha abo muri uwo mudugudu inkota, urimburane rwose n'ibirimo byose, urimburisha amatungo yawe inkota. Isahu yawo uyiteranirize hagati mu nzira yawo, utwikane n'isahu yawo yose imbere y'Uwiteka Imana yawe, uwo mudugudu uzaba ikirundo cy'ibyashenywe iteka, ntukubakwe ukundi. Ntukagire icyo ugundira mu byashinganywe, kugira ngo Uwiteka arakure uburakari bwe bugurumana, akubabarire, akugirire ibambe, akugwize nk'uko yarahiye basekuruza banyu, abitewe n'uko wumviye Uwiteka Imana yawe, ukitondera amategeko yayo yose agutegeka uyu munsi, ugakora ibyo Uwiteka Imana yawe ibona ko ari byiza.